Yegwe katonda ayagala abantu nga tolina kakwakulizo. Tolinga bano abatwagala ne bamala ne batuyiwa. Omukwano gwo gwanamaddala tegusangika. Olaba omuzadde yegano mwana gwazala. Wabula Katonda watukweke mitima twandiswa denyo. Lengera oli ayogerera banne bafe wabewo naye. Yesu olitala ekitangala tata ekyoluberera. Yesu oli muzadde babatalina bazadde gwe muzadde wa neda 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 sikuleka obadde mwesigwa jendi nangesa sewo kusinze. Nate wali ya nyama tenandibade wa musi munonga gwowo nyegere. Ate yali kusambya wansembezanga bangobede walei. Nondago mukwano ebitulituli ebyali ku mutima gwange wabizibikiranga. Sesina tukajengenda naye ne wano kibadde kisakyo tata. Osasidde ensobi zange kulaba na kukuburwa chakulya na chakwambala chiba chichi mukwano. Me made up my decision to praise you, to love you. I will never leave you, Lord. Me made up my decision to praise you, to love you. I will never, never leave you, Lord. Neda, 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 sikuleka. Sikuleka. Obate mwesi kwa jengi. Obate wakuru wa jengi. Nangesa sewo kusinde. Ya tu ya you are faithful, Jesus.
In the Kosovo, where me come from,
that's what them say. It don't matter why them say, I'm gonna
stick on you forever.
I'm telling them say, I want to bali baba na pusi akwa galale go encha akuchawa chobola ba senda ba go amasonga teke ojori.
Hey ojori,
leta 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 leta.
Every year.